o boletse skronye are tu batsa se shara ditse mfana gara nege nya ga batlalo a nyore ke mfanula o itse ke mfana wa go dikase
cha ya this is what they say.